Ndi anilibuwa mkomana Demos, mkomana Carl Shakrien, kana Demos Shakrien, na mkomana Carl Williams, na washumisa ni wote. Ndito umburanga ula mkomana mutabi hapa, oto visara kagara zwenda bandi skotoda, madekwana na musi, oto jiyama zuwa anga. Ngauru ndo dipina nga Yesu, ndi atenda ye kubangano, upira kubangano ingwe na ingwe ya ndabia ndaba kayo. Ate tubona kaya ngwe kubangano, uti na uleza na ngona, rufuno, rabakomana. Chungu chitu chenda ita, ndo tangana na vangwa basumisa ni baso bata duru. Batu baso bane ndo vandu na utondo, haukada na nabo na uamba nabo. Masikuwa sigati opirao, ndoba ndi chikoteche le samukuma na wabaptisi o zula enepa, ningasi umbule nga zina lawe, Ivan, no odisa garata kane uva, ndi atena, ni makazi wawe, vanebo zula pa matikwana na musi, bofareo garata ya tabelo na mingwa ya fumbiri, wadiswa mtangano ni vachikoroba nga vulaze, no kango madokotele obasa konuta ruteza ulinimini, nchimwe chitubunga mapele, pizi asimapele, nito unamu aro, vanga utumuna rungulu tsinga nta hapa, kana chimu chitu, pezi udoba chitonga chimewa, oba chidoti ya ujula enepo. Mumusi ujula enepo, kama karata yawe isi mubizwa, kana usi na chitu, hango jena kama mduba wata bero, muya mketo walivana ina kae, no obu ya murawe enepo matikwana na musi, otakara, naone ribaribu wa onga eso.
I think Howard Irvin's over speaking to you, but I think the aunt is here. Maybe we can have her stand up.
Would you stand up for the aunt?
Yoni, naba ngaima, makazi wa, mzima nipateze karati yanga, ngarutendo lwa anura bugwaima, nekamuro wa mzimu. Ngabe achini juza ni na mutaka aroskara chupinga chine adunibi zera yani. Musi uyu ufao uchi ambaro safa. Ndi alibu wanga Yesu, umbula uribo farayo garata lwa mingwa asuino. Nasene jira diso hapa kane, nao ni asumbezo anema tekwa na namusi. Ni adiba, doba nishikori, zitoba buroto kamadi, ziyabu ya mrao kaini, musi ni chilingezo eti na mungu mtu chitu. Sunandoba na utondo wa utangana na haba bashumeni banchi, nao ni nilibu wa utamabudi na abu, ushumi sana. Mkomana Carl ondivaza uwe ya mrao mwao dao, ara mre na chifuna, noripano kalipasi, unosoruga, nipulipelo tangana vo inu wakani hapu, na mungu na mwe ade, na mshumisa ni nae wa muna na wa msazi. Zunotoba na chumwe chitu, chinenda toto amba stuku ngacho, kamu sura chipinga nyano. Gauru doko tela ridu udo amba nga mrao, nundo chimirandira yote uda hapa, matekwana na musi, nina maena zama dana mabira futanu, tinenda ubana uluwendo, utecheresa doko tela ridu. Chumwe chitu chwete ya chipinga chopirao chine nido, pezi doko tela ridu, nina reira maena zazu gidu mutecheresa. Pezi chumwe chitu cho, umfachenda hapa, nina reira maena zazu gidu, utecheresa zwenda fachipinga nyana chopirao, chitu chabu diani, chumwe chitu chine nama na maropa, zinga sisi zumburu ule, zijiamu ya mketo ziita. Na obona mungu mtu, anotutuweza vichiru wanga nga iyo ndira. Naone nivizuela uba alivuwa vichiru wanga ote. Ndoba ni chikotudo amba, hova, ara zanga itea ndaba ni chitia uba na mkaru. Ubiza dokotela wa mishonga, nini dekane dokotela ridi nga utavanya. Ndi nga pulpela uyo mtu ita mkaru, ara ni chitia uba na mungu. Zanda zinotenda kamzimu, ni zone zinenda zuto hoda shishu makane. Nunga rarori ni apulpera atingate ubanayo. Pesi aranda raro ni ngatoda ene. Kana mtu anonga ene uita mshumo. Aranga sikono ba enepo. Ndoba na chungwe chitu chopera matekwe chine. Kana mtu anonga masiari kandi raro. Sezo wazisi ni ngamanda kane. Nundi the two pipaza. Gauri atuto uzide chipinga cha mkuma na wanga. Ungachiko yo amba. Vizi ndi akoro zunga ukodo wa mshumo wanga. Ndondona vile sasu zituku. Chiti zituku chungwe na chungwe china taruso kane. Atikenuri chungwe chitu chia itea kama kresa ngakore. Numbulori ziki wanga mzimu. Gauri yeso ori udeita suzote uru zishumisane. Uitela zubu ya ka abu wano mufuna. Gauraro anditenda uri chiti chituku chungwe na chungwe. Kaka mshumo wanga mtuku wanya ziao we ampa wone. Utusa weni batu, utusa mwe na mungwe. Nonote ni tuso kane, utusa rote ujena bugarani. Kaezo, chitu chungwe na chungwe chituku china taruso kane. Pesi soba sushikonda kane utenda mro wa masiari. Musi ni chikeza lingwara langa ntapa. Ndi anibuza ati ya tuwianda dada uraro kuchiloni anga. Una zonezo wanga, wanga mfumakazi, ompa bibili nchote la kusumuzi. Yanga ya kare yewe yototara. Doba nayo la mingwaya afumbili zimu. Doi kuwanga Houston Gospel Tabernacle. Mingwani ya kare murau, musi ndichi tomanda mafuruni. Nonga urado ndo soko, doba ndichi ifuna nga mani. Unondo, matari na masiatari. Awalaba marwanji na umona, usikera, akoto kerukana. Iwa nasiatari kangwe kenensi. Nonditeo seza umwe petu murau, hatoto runomu uliwana ni adiba. Unondo soko li nambateza murau kabibiri. Nga urado angwa nena ingwa ya kushimusi. Nolivenga uwe ya bugu ya kare tungo. Yoba ili mbili nga manda kane. Dari ara natu wapanda msi Yesu achibuya. Nive kane. Niri hei, itse pasi nane. Nondiduvuwa na yomusi lichivuwa. Chenezo nga urado ni mumbro wanga na ozoraro. Ugandova nichi anjelo anechirangani ya tuku. Ndi akura Yesu azufari sautamburuza. Pizindoya mtu obu ya ambuza na chumashpinga. Ndi atenda obu mkoma na El Priket. Mutangano ni ntange New York. Munda tangana muna ari. Una wanga ni kweta ni nabu wa rama bindu inu ni mureiri. Ndari ni rama bindu. Uno ari ni kabu bindu zimpio. Ndari butanzi. Zino omula urindori ni ndakombo ni abona. Ngaurano ndari butanzi. Ari o ndirushaka adoro ni ndakombo nene na rengisa. Ndari buchilo busafeli. Busafeli. Ndari ati rengisi. Ntoba mfaru wa polisi ni mune. Naone ndilinge zoi taruche zila kabangwe. Ni elu wa mtu kana wenda jena na chikoro. Na chumwe chupinga. Naone oba mringisi wa ninda kombo. Chinungurungane yoruga. Pizi atina imi. Shona zonga uraro adhanuni yanga. Uno ari bili. Ningataka ila uniringisela imu ninda kombo. Ndari ni adhiwa mratu wangu. Mratu wanga uringisa ya metropolitan. Ari zoraro ari nido. Nido taka ila uniringisela imu ninda kombo. Ndari o Wilma ndi aribuwa. Uno ni do, angadiva apa matikwana na musi mratu wawe. Unwana zeti kilika the upper room. Bugu the upper room. Nga uraro u, ndari ndina butanzi. Armini, mfuma kazi wanga ndabele saunga ni muzi ya chimbeba. Na wane ndari, nga uraro ari bili. Uno ndari, ndina butanzi. Uno ari o, umfarele, ari atingo, ndofori anengwe ndina kombo. Uno ndari, ndina butanzi. Uno angwana, zonda ambasenezo. Uno ari nirimini, ndari butanzi. Uno ari zoraro, nikosuya misahani. Ndari butanzi, upatu setuawo. Yesu ndi wanga. O, utechela panda, abugara buketwa. Umalaifa wachizo, chiringulo cha mtimo. Ndo bebuwa nga muya wawe, ndo tanzuwa nga maropa awe. Ari bili ni asjiva uri ndi asikoda ezo. Ari ni chitu chabu dinga manda. Pezi ari murwa, heo ingasini benda hapo zaruni. Ndari pezi dom visa. Atiko shaba, atiko dinwa nga ujena ngomu, ni uva ni abona. Nga urano ni ngandila ina razufanga ayo. Madeko msi nishidoba ila bibiri, unondisa konu wana lia limwaro, nondo jia ila bibiri nchwa. Ubaraka ya kare, nonda doba nchwa nda ibea sonda niswanga, nda gidimenata nepo, nonda fura nepo petu, nonda ilekane. Nda humbura, zoraro apa, li atenda hoba huyo hane mketwa, kumirati ndi manatuko ya ufumbiri nti, uno hoba usi hone na kati. Ndari mkuma na more, ndi hone unezo hoba hone, nonda seza, murau, uno hoba usi hone nepo, ngaruna ndaile kanya, zoraro, wana masiata rilisongobe wazwa, zwabudi. Uno zonezo mkuma na wangapada, mkuma na Stanley, adangangeno, mbishopo Stanley, kandiraro, uno atidibi zwe muna amba ndi hobo chitoba kutazo na zozo raro. Oda tini na nne, uno ari kwata mkoma na mzimu kangu kweta chumuchitu. Ni abona, uno heso soto ntutuweza, umbula uru udo amba izo. Ndi adibu zisa arari achizulimua uru oprofita. Kuzindo amba na ichipinga nyana chukurao, lisa tudapa, ndi akorwa oraro. Nga oraro ndadisa mreza wanga kama tupo ama bebo. Na zumwebo, na ndila yanga ya mataru chedzele mangwebo, nga vorenga. Nga ndile nila bebi wa pasi na umena, nola danta, nola kokoza duba, wando wawa, na zumwebo, no uchinyara zune litia ufa kaso, ubebi wa kaso kandiraru, uberanda, nondoba ndi chikolingeza uita chifanyi soka chibizo. Utofana na dokotela hapa. Arali oyo arapa mwatsi. Rina madokotela namusi vanori. Ninga huta mulenje wanu kachirete. Na pora pfuko irichipatuoni. Ni abona. Pezi dokotela wabudi asi techerese zvinonga hezo. Uarapa mwatsi uyanga abugwi. Ine akovara katoduruso. Yasa mishonga. Nungandira ine ndaringedza uita uarapa mwatsi. Musi nichibona chibidzo chichirwara. Atidengedzi uvabudza uri vatoda ukadana uswa. Kana chimwe chitu dzangano liswa. Ndito zvifara uyanga bhugu inenda na idiva ni abona. Nonga uraro musi nichibona chibidzo. Sichibonana unga chikukwashikana nga papi. Nditoda ujia dzirapo linenda humbula uriloruga. Nona papi ujibisa chibidzoni. Musi nichibona chibi chichijena ngomu. Ndizvifanawo. Ndoringedzo itamba mbedzo nga Isau na Yakobo. Nozene zona udisa zvipinga pasi. Nwatinga ika Yesu. Pedzi zvidisa pasi kachipinda chaupedza chaumwaro rwanga urushumisa. Ndova ndichikoruva mbedza. Husi zvisiyo mangwaroni. Pedzi Yesu ori zvidoraro. Zvedhokotera murwane amba uri nyime nachibidzo. Idhova. Kaya madhopesera. Zvidhova ladokia. Upfuma pofura. Pedzi chibidzo chishayawo. Naone chidhova mbedzwa na madhuva Sodoma. Zvinori azvidiva uri ningoheyo. Ara nichijera njere. Ngadhiva zvakare. Odisa madhuvani anoake. Chautoma. Nozvenezwa madhuvani aSodoma. Nuningandire zvachimbira. Zvifanawo. Ndiva zvakare ine chipinga. Ichidhidhoborora. Ndiva zvakare iyararo. Nunga uraro na pfurupeso ya bibiri. Satsumbo munga Mateo abraru. Une yaringe igipita. Ndovidza murwa wanga. No are nabambedza ezo. Oba uYakobo murwa wawe. Uya muvidziranda igipita. Oba murwa wawe mutuku. Ndidzi murwa wamurwa ne. Yesu. Ovidzwanda igipita na. Gauraro zvova zvina pindulo mbiri. Ngauraro huno na ubona uri vobvera panda vachiko amba nga hezo. Nozvenezvo ndadzisa mimburo yanga kaezo. Nondachimbirira nda aplatform ndabvera nda. Vana vanga uya hayani. Vova vachitoda uyima umwe pete apa uwana sangweji. Nondajena ngomu mufumakadzi ari bili. Ndova ndochuwa ndisadivi uri nditeni. Ari ndonipa iyo bibiri. Ndari anongovera na imwara. Anongoetanganyisa mufunwa. Arpezi to humbula ndoni ine iyo bibili ye avena bukaki. Darisora rokangwe yovaisi nguraro. Nungu wabana aijia. Unorova richidopenda masiatari. Haa iivona na yoruga. Pezi pasi magumoni. Hobono masiatari mavili opatekane ni abona. Nundi ima ya ufumirati. Yova kailili mwesia. Nasone zovera panda ndima. Ya ufumirati ivera kaili mwesia. Nundi ima ya ufumisumbe. Ya tomakani abona. Zoto kukotoro utofana ubuda. Unoliasia tari la India. Loseke na mkumu. Opatekana. Unondoba ndichikobara kandime ya ufumi sumbe. Chipinga chote mazuroni aya ufumi rati. Nonda umbula. Mzimu lingani weita izo. Lingani ushinga habana chitichora rozi. Lini nendiko ufani adiba. Ubona uri soba zinga amini. Kaurado ni umbula uri auna chitu chunasoko verena. Nondoba ndichiko umbula nga kutazoya uyu mkoma napa. Achida. Achimbuza kwa tani, ene achipe kwa tani, kama si mzimu kweta chumuchitu, kana chumuchitu nga uyo mukwa, unonda umbura, zingaba hani izo. Nozone zendo zurenepo, utonga mutatapo, uvataduru, wadakane. Na Yesu zingadite ya zifare kaini, zisi araro kane ni abona. Ndia umbura ka Luka ndimeabunda, uri Yesu ojena ka sinagogo ngei Nazareta. Ea ruselo ahone, mungayoba indowero yawe uya chibizoni, sinagogo na sabata. Numus achiraro, jela njele nepo, urichipe omu pa bibiri, chikurolo. Yesu, achirabelesa ngaka chikurolo, awana umwe petu. Yesaya ufuratinti, uno abararumwaro. No aumisa la bibiri murao kamushumeri. Uno zene somusi achiremburu chera kaba techelesi. Mato ote ovakae, uno ari, lino duva uluru mwaro lufureze. Nori azdiva uri uo ubarwa, ha uluru mwaro, ova wopa mbanahani. Nga uri oto jeshpida chandimana, ya utoma na ubiri, ya yesa ya ufuratinti, nimana tuke utoma na ubiri. Lezi oivara usika hapa une, mwia wa mrena ukane, upupambiri zoba esarao, na une apozo barwaze. Na uponyo no samato wa mabofu. na urera nwa utanganedze wa murene une zwenezo a ima nga uri tevhela uyo vha iyo u ḓisa khaṱhulo izwo zwi ḓo kwama uvhuya hawe ha uvhili hu si u ḓa hawe ha u thoma uno a ima nahone a rembuluwa uno a ri heḽi ḓuvha holu luṅwalo lo vuledzea izwo zwo vha zwo livha hani uno tshitatalamendede nani tshe tsha vha tshi tshone kha vhadededzi na kha vhathu vhe vha vha hone uri o vha tshi kone u ita izwi zwa vha khagala kha vhathu lino ḓuvha holu luṅwalo lo vuledzea ngauri o vha a mesiya na wazoralo vha vha sa zwitendi hafha o vha a hone hapo mudodzwa wa iyo awara tshiṅwe na tshiṅwe tsha mushumo wawe u bva mabeboni awe u ya nṱha o tikedza u vha zwe a vhe zwone no naho zwo ralo vho vha vha nga si zwi tende tshitatamendede fhedzi a nga ri na musi no arali muthu wa vula mato awe vha nga vha vho ḓivha eḽi ya ḓuvha ḽe vha 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 tshi khou tshila khalo ngauri yo vha i awara yawe ngauri o vha henefho a tshi khou ita kokotolo zwe maṅwalo vhaprofita vhoṱhe vha amba uri zwi ḓo itea nga iḽo ḓuvha hapo o vha tshi khou ita kokotolo zwe mudzimu a fulufhesa uri zwi ḓo bvelela zwo vha pfuka hani vha tshi khou zwi vhona vho a vho tea vho zwi ḓivha nga u ṱavhanya vha tshi vhona zwine mushumo wavho wa vha zwone khoyo mesiya vho a vha tshi ḓo vha vho zwi ḓivha ngauri ori maṅwalo o vuledzea ndi humbula nga ha ṋamusi uno dzhiani dzhele ndi tshipe we a mupa ipfi ipfi ḽa vhaliwa ḽa humiselwa murahu kha tshipe uno uredza nga u fhedza u bva kha liṅwalwa he nda vha naho uno maṅwalo anga o ṅwalwa fhasi o vha a luka mukhetho ya u fumisumbe ndi manatuku ya vufuraru uno yesu a tshi khou vhambedza murahu kha ḽino ḓuvha ḽine ra khou tshila khaḽo u pfuma tshika tsha ḽadokiya no naho zwo ralo tsho sina kha polotiki polotiki ya tshivhidzo na polotiki ya shango u ḓo sina nga une i nga vha uno zwenezo a ri u nga zwo ralo maḓuvhani a loto ngauralo zwi ḓo vha nga u ralo kha u ḓa tshifhinga tsha u fhelo dzhiani dzhele zwe a amba hafha maḓuvhani ane murwa muthu a ḓo dzumbululwa ni a vhona maḓuvhani ane murwa muthu a ḓo dzumbululwa ndi ṱoḓo kokodza tshenzhemo yavho ni a vhona o ḓa nga madzina mararu o ḓa sa murwa muthu zwine zwo vha zwi muprofita uno ndi zwe a ita o tikedza mushumo wawe nga u vha muprofita ri a ḓivha hezwo roṱhe muṅwe na muṅwe washu u ya zwi ḓivha hango vhuya amba uri u murwa wa mudzimu ori o vha a murwa wa muthu zwino ṋamusi ni murwa wa mudzimu zwine o humela murahu nahone zwino u kha tshivhumbeo tsha muyamukhethwa muthu a sa vhonali fhedzi naho zwo ralo mudzimu murwa wa mudzimu kha ṅwaha gidi u dzula kha khulunoni ya khotsi awe zwine a ḓo vha murwa wa davhida o ḓidzumbulula u thoma sa murwa muthu muprofita hetshi tshikhati nga kha tshikhati tsha tshivhidzo murwa muthu kana murwa wa mudzimu na kha zwiṅwe zwikhati murwa wa davhida varwa vhararu fhedzi ni dzhela nzhele hafha ori kha u guma tshikhati tsha tshivhidzo tsho no vha kha u ṱangana na lune u ḓo dovha a dzumbululwa hafhu sa murwa muthu musi murwa muthu a tshi ḓo dzumbululwa ho vha ho tea hani uwo u ṱangana na mulovha huno ndi fulufhela uri a zwi ni pfhuki ro no vha na dzumbululo ya murwa wa mudzimu fhedzi pfulufheso ya u fhedzisa ye Abrahamu a vha nayo phanḓa musi murwa tshi kana tshi ḓa vhuponi uyo we a vha u fulufhedziswa phanḓa musi murwa wa fulufheso a tshi ḓa mudzimu o ḓivhona dzene pala sodoma sa muprofita a tshi vha muthu kha ṋama mudzimu elohimu lu nga ndo pfha muṅwe muthu a tshi ḽi amba tshifhinganyana tsho fhiraho zwine muvhili woṱhe wa mudzimu khaye o vha u khunyelela elohimu ndi u khunyelela vhu mudzimu lwa muvhili uno ri dzhiela nzhele henefho musi loto a tshi vhona musi Abrahamu a tshi vhona u ḓa hawe ori murena wanga ho vha hu na vhararu vhavho no fhasi sodoma loto a vhona vhavhili uno a ri vharena vhanga u shaya nzumbululo zwino dzhiani dzhele zwe zwa bvela hafha musi a tshi ḓa nṱha uri o ḓiḓivhisa hani na ri nga si na ndovha ndi nga si ambe izwi arali ndo vha ndi songo ima nga zwikunwe ni a vhona mukomana o profita musi a tshi mmbudza zwe a ita heḽi ḓuvha lavhelesani zwe a ita nga murahu vhala luṅwalo maḓuvhani ane murwa muthu hu si muthu hu si muthu wa ṋama murwa muthu a tshi ḓo ḓidzumbulula vhukati ha vhathu vhawe hafhu ḽino ḓuvha he pfulufhedziso ya ino awara ine ra khou tshila khayo yo vuledzea phanḓa maṱo ashu ari mburichena nga utabanya kakubangana na vafumi kana fumi mbili vamwe na vamwe vavatu veva vagonenepo vasadhivei oita suzeya ita Sodoma. Lino duva luno lungwalo luvona dzopandanu luitola ngoo pandanu. Zenezo mkumana wanga kalazi vashumisani vashumeli vane vavarepano vana vamzimu ritini hani na ubuya hawo zenezo. Ara zvino richikovona rungwaro reapurofedzisa panda musimuriro uchiwa ngeSodoma ulipisa uno ufanyisa lino dhuva nalo unona ubona rungwaro rovhuredzeya panda mato asu nari tini hani na ubuya amurwa wamudzimu zvenezvo. Itini hani kwatsedzo yamangwaro ungazve aita kaAbrahamu udisa chividzo nta ngachifanyiso zvine ova apfurupedziso kachividzo uno zvino riwanurusa mbeu yaAbrahamu yamupo nandireva kundelwa pedzi mbeu yaAbrahamu yavukororo zvine zvavanga rutendo kaipfulopfurupeswawo likovona dzokali pasi namusi rikachipinga chaupero mukomana wanga kaladzi rikaupero uno ari chena chimwe chifanyiso nditeofanyisa mangwaro ngauri tina pfunzoedza nawo ubvisa rakagara maipfina zvitu ndiita chifanyiso kuti ara ndichivona kamurudzi ara ndisongovuya ndavona chanda changa naone ndavona murudzi ndiyazvidiva uri ndina minwe mitanu uno ndinga ndira ine natiyauravelesa mangwaro atestamende ndara naaita mini afanyisira panda yezvi uno yesu oamba uri Sodoma hovo murudzi wachipinga chaupero zvino uno na rungwaro ronororutii rorapurupeso rasodhoma rungwaro ronorutii roravarichikuiteya Sodoma rweyesu ari rudzobvera hapunga lino dhuva rodziviswa pandasu namusi mudzimani patsedze zvisongonipfuka no ara ndisaniboni apa mwakani musi vachigonya Golden Stairs ndipurupero tangana ini ntange iyi mudzimani patsedze.
Amen. That's how about it? Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming soon. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We know he's. Would you lift your hands, everyone? Lift both hands. Worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Kotiri uya kamangwaro kubona ubonadzwa panashu chiga chaupedza na chifanyiso maitwa Yesu Kristo o amboruzizo zoraro ungazova zoraro Sodoma ribona shango kanyimene yalo ribona chibidzo kanyimene yacho ribona bone vanangiwa vachibidzirwa nda hadenomination imwe na imwe uchiro urekayo mapetu achibvera nda ujia chibumbeo chambeu. Re arabera kotswa taduru urudovwa ngautavanya samkoma na oamba zvino ozvibona ngachipato chawe nomusi ova obonya mato awe magogo achituwa panawe o mudzimu rifaruka diva na magogo asatu kwamiwao. Rituse mudzimu afune yao ngave richibva kaino kuvangano rina inotsivudzo mbirini yashu richidiva uri ini duva rumwaro rovhuredze radzina la Yesu. Amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Yeah. Would we just, he's, I know he's very heavy-hearted. And,
yes, just got
and,
just heard
just
now.
Ndotozviwana zvino, ndotozvipfa zvino, nava pano, chikara chipambano kamudzimu, ndiene mudhara wote, uteuraro vamudzimu. Zvimwe zvisu zvihuru zvine ndadiva zvonoitwawo kamushumo wanga wenyadziyawo, ndingarutingo kana mumwe muti achikofonera, zvisu zvihuru zvichibverera. Karitenderane rote, uri mudzimu dopodza ava vatu vane vakurwara. Kutsi wataduru vafune yao, ribadisa buoneni yao ngatabeyo. Riazdivo ribu mwusiku, hova unamu apostola we hava odzimeru, wakanyito ingwa na ingwa zonezo. Hova ojere na hone achiko ya utumula todu, wali tebelao. Vasine ndunia Yohane Mariko, wova na mtangano watabeyo. Unongangomu hatumbuni ya uro rukoye, hada yokabu ya muliro nti. Ya atebela vana wa Israele, kana vana wa Israele, vai tebela, wakapangani. Ya jina ngomu, mantana uyo mutangano watabele, naone ya vula mnangu muna mungwe, no ya disa mwapostola ndachitaratani hapu, obo polo wa uri afunze. Uri afeseza uri ababashumeli, batu wafunzi rumwa, wawo pia zino, wabaka koma, mureni, a ushanduki mulova na musi na narini, ifata pelo zashu matekwa na na musi o mudzimu. Wori musi ni chirabela, tendani uri nina zone na umbela zone, idupua zone. Murenari atenda na urabira Yesu nga zina la Yesu urudovapoza mrena uitela bukara hau zo ambiwa, zo umbelwa zino zitendele zitee. Amen. Muzimani patuseze Jerry ni atenda nae mukoma na Dimas.
Thank you, Brother Branham. Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbright from the International Directors, stand up, Brother Miner. Jack Moore, stand up. Clifford Ford, Thorfinn from Seattle. Charles Colonel Young, Andy Christopherson, Turlock, Jasper Engler. I can name you from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other day. Love him. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Rowe. Earl Brickett. And Brother Brandon was given an honorary membership, life membership, fully under his name. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Brother Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rose, our Secretary of Treasury. Farmer, Frank Boyle, International Director, and I can't, Frank, would you, I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and so wonderful, and so much. Dr. Stanley, from the Catholic, Eastern Catholic, Brother Howard Irvin, so you're back there. Howard Irvin, and we just had your, was it Anta? We just had her stand a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture, Brother Branham's, 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Vince Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing the great work there. And Ted Weiss from Pasadena, sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have a place enough here for him, so he said it was all ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Hahn and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
He was a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Brandon. And that's a nice picture. Yes. And we had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed.
It was an incurable affliction, wasn't it?
Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine. But I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About 15 years later.
15 years later.
Thank you, Lord. There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari, and we ever want to...
Fana na Yesu Kali pasi Ufana na e Ngaka gondola buchido Uva kali pasi Uyabugarani Chinenda umbera ndi ufanana e karabere.
Father.
Kutsu watadhuru, rangabona iwe matekwana na musi, uwe imaka kone ya rubondo ruti, uchikubona batu vachipira, vachipanga kachikuwa machamzimu. Wabona ichirikazi ichidana chalidetuku, mapeni matuku achafumi, kangwa oba anavangwe vana hayani, vizu oba anatangero kamubuso. Auno timatima uri izo zotoborora matekwana na musi. Una vatu vanji vopangao makona dzioka zote zvine vava nazo kha uyu munikero. Ngauri zovewa panda hashu uri huna todeya munombiru dzashu dzikayezvi kotsi. Ndodzurera uhumbura uri kamwe ara ndova ndoima henepo hova hune ndoraveresa ila chirikadzi. Ndova ndichitogidimira kaye ndari nisongo zviita karadzi. Ari itodi. Vizikamusi zova zvidova zvokake, awongo vuya wamubvudza uri asongo zviita. Wosoko ima waraveresa achizviita, ngauri wozvidiva rubvambirini yawe, udomubhadhera murau hezo. Kotsi, ndi azvidiva zvauri udiva chipikwa chambiri imwe naimwe, yeyave hapa madekwana namusi, nauri voiterani. Ndi uitera muvuso murena, uriva, uyu mushume narakodipina ngao ngamanda, na uvutama murena. Na dzidenomination dzashangu kuru dzote. Rifori vatu votondwa vukuma, uva pano kha vuhone ha mudzimu. Upfaeli ifila vudi, lichida na udivonadza, utikedza uri mudzimu vukati yashu. Mudzimu neyaka mumwe na mumwe hapa, samusi vana todeya. Rurabera zvino rudopa tuchedza munikero, uitira mushumo wavo. Rumbere Yesu nga dzina la Yesu. Amen. Mudzimani patichedze.